Beya huguri ya magzumu Uganda rinye yutundu bisatu na urundu bili kuri chikumi mumieze kuminebili ya jaweze kumkomele yomweze guno mbogara gana wichisara hechimwe chaweze mumweze guwedo guwakuna hechari kutundu bisatu kuri chikumi kuhile bibari biso kwa kwa mchitongu lichiba lichugana bilo statistics Samuel Waichoku agani chino chivude kube ya mafute rinye yutundu kuna mkaka na urundu mkaka kuri chikumi atengo mwezo guwede yale kutundu kuna mnana mnana na urundu msambu kuri chikumi Kampala ekitundu ekyasinze okubeera eky'obusere mu kugula ebyamaguzi ate nga mbaale owabadde wakyasinze okubeera ebintu ebyakali ebiri wadde waddeko mu bbeeyi Godfrey Magom emu ku abaza abakulu ab'ekitongole eky'ebibalo
Atundira ku kibinja ky'amazzi amafuta n'amasannyalaze ebintu ebyasinze okuleeta enkyukakyuka obw'okulinnya mu kibinja kino tuggyeyo amafuta aga petro diesel amafuta getara na yeye yali nyine bitundu 25 no bitundu 4 okuva abe yali bitundu 7 no bitundu 5 ate gas kutukosa okufumba yali nyine kitundu kimu na katundu kamu okuva abe yali ase na katundu kamu